New chapter, new chapter, new chapter, new chapter. Lilipin back tena kuwafanya mkaruke. Pisha pisha nia ama kladi ziraruke. Kumbuke, nimetoka jela kambuke. Sauti na yofanya jokubende ya nyanyuke. Nimekula jela miezi like 5 now. Nafunua makurasa ya mavisa na mikasa. Hasa maweke bisho kupiga msasa. Kubende ya napinga jo wafungwa kunyanyasa. Yupo yupo juu kalingoti na bendera. So whoever anapinga shika Mike Magasera. Nipe nipe nili kama vipi nipe hera. Jokubende ya mesho mfano bora kwa wasera. Adabu ya kinyama sisi tuliisahau. Kami fupe sona ladha tulirushia nyangao. Lishe bora na mazingira masafi angalau. Haki zetu kama kawe jukubenda tudharau. New chapter, new chapter. It's a new dawn, everybody come on sing say. New chapter, new chapter. 100 magereza let's celebrate. New chapter, new chapter. It's a new dawn, everybody come on sing say. New chapter, new chapter. Migori shangwe di meters around way. 100 century to me celebrate. Inmate battle niko temporary celebrate. Chats nina panda most mostly na calibrate. Kama brother noma na manoma zina abate. Stories za gereza ngori ni vitisho. Wachana nao ni pahali pa marekebisho. Kama ulidhani kuja huku ndio mwisho. Mwisho wa makosa bali sio wa maisha. Nimerekebika mwana mpotovu. Naungama dhambi zangu na vua yale maovu. Nimeona nuru yani nimeupata wokovu. Wala singependa tena kuya papura makovu. Toto la popol nikyo vilu gari no. Kila kila siku chapa kazi si mvivu no. Mwakilishi kwa sana skiza na flow. If you feel me come on let us get it to the floor. New chapter, new chapter. It's a new dawn, everybody come on sing say. New chapter, new chapter. 100 magereza let us celebrate. New chapter, new chapter. This a new dawn, everybody come on sing say. New chapter, new chapter. Migori shangwe di meters around way. Fungwa siku hizi nika mwanafunzi. Nae askari jela nika mkufunzi. Tunajifundisha kuruka viunzi. Ya maisha kila siku kuongeza ujuzi. Lakini wengine uona ni upuzi. Na hao ni wasee waliibanga mambuzi. Wamirudi leo walitoka juzi. Wamesahau uhalifu jo haiuzi. Wasukume basi mabisanga zao. Kisherekea mabadiliko kibao. Kubenda metukinga hapa na mangao. Wadhalimu bila shaka na wapiga mabao. Haki za binadamu hapa ndio kwao. Wafungwa si wanyama si wapate haki zao jo. Cheza nasi ukitane na farao. Mejo galo yuko chonjo marisati pow pow. New chapter, new chapter. It's a new dawn, everybody come on sing say. New chapter, new chapter. 100 magereza let's celebrate. New chapter, new chapter. This a new dawn, everybody come on sing say. New chapter, new chapter. Migori shangwe di meters around way. New chapter, new chapter. It's a new dawn, everybody come on sing say. New chapter, new chapter. 100 magereza let's celebrate. New chapter, new chapter. This a new dawn, everybody come on sing say. New chapter, new chapter. Migori shangwe di meters around way. Where you meet us the wrong way. Where you meet us the wrong way. New chapter, new chapter. It's a new dawn, everybody come on sing say. New chapter, new chapter. 100 magereza let us celebrate. New chapter, new chapter. This a new dawn, everybody come on sing say. New chapter, new chapter. Migori shangwe di meet us the wrong way.